yo, 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 yeah, yeah, yeah. Manolo, na shoti.
I have a testimony, I have a testimony. Nimeguswa na yeye, nimependwa na yeye.
Kama nikuenda, ningekuwa nimeshaenda. Madeni na magonjwa, yote nimepitia. Leo hii ukiniona, uwezi kujua. Ananisafisha, ananiinua. Anajionyesha kuwa yeye ni Ebeneza. Alama ya mateso yangu iko wapi? Ha, nimepitia moto sababu yako, hata moshi hakuna.
I have a testimony.
Na sijakuwa solo, umekuwa nami Mesaya. Kutoka niwe mtoto, umekuwa kwa foto, kuniepusha mabaya. Ndoto zangu umekamilisha, story yangu umepatilisha, na pato uchamaliza. Hey, yeah. Sa nikupe nini, nikupe nini, wacha niseme wachue. Nikupe nini, nitakupa nini, wacha niseme wachue. Alama ya mateso yangu iko wapi? Nimepitia moto sababu yako, hadi moshi hakuna.
I have a testimony, hey. I have a testimony. Nimeguswa na yeye, nimependwa na yeye. I have a testimony, hey. I have a testimony.
Uwezi kosa ushuhuda juu ya simba wa Yuda. Uliyeitwa tasa, leo na mwana. Uliyefungwa miaka, hakuna mashtaka. Ulikosa, ulikosa hata chakula. Usijali hata kama kuna vitu hauna.
You have a testimony.